ভাই
ekushubile akan bathini nabotakalani. Okay, right.
It's just baby.
Who else but Nicki Minaj?
Yabona manje akungcono kunyiwe bani, akunyiwe sho. Day you acting so funny. Who you got these for? Why you hiding it? These niggas acting Mr. Bean and the media. But come on, I'm a symbol by young Sugar. I bong Zamila Noctula, say by a Kubeg. Sang to Lila Guanella, mono sex shoot. Mike Tyson, tossing on my uppercut. Nigga by Maryland, or fly kick like Jackie Chan. La Bafana, but his tattoos into personal. Nothing is personal, you niggas are personal. How dare you share my post and talk personal? But to zophelela kuphi kahle wejakalazi lesi strat sabo king ayotakalani mina ngiyinqala kathi inkomo engasisabi muntu babize bonke labo chomi bakho nqwaliitex nizonthola egasi lam 1246 mina ngiyisama I drop heats every year makufika isikhathi sami bantwana bahamba ngqunu wena ufika namajazi uzoyithela induku nina ngidelela ngomuthi ngathi nizangoma lana nifike khona kungcono nithola isambhoko and ngizondlula ngiyabona ngigwele nokuphapha ozophendula vela buye ngimqhudude isiphukuphuku masiphukuza ngivele ngifike kuso sesibadala uma sibengaka faka inhlonipho mina nginisabi ngiyantshela singarepa kushoni la wena KR Kenya bona ungathi uyisitabane mbiza ngequeen ngathi usukhetha ama-feelings chill bro I'm not gay ngicela uphume kimi uma unenkinga uvele ungitshele uyeke ukuphaphalaza unjenge-dustbin uhlala uring urabishi suka nanahamba odlala angiyena umngani wakho tshela u-ice babe ayeke ukurepa adlala ama-dice soze nangimela ngenkanyamba angiyisabi indoda juta nani kenzwakale nginifake enkonzweni my flow waving like I was born in the sea. I'm the chosen one, you niggas couldn't see. Manje nginiphandela amathuna ngizonifaka khona. I'm digging 28 feet, you wouldn't exist. Mina ngizonifakela inqebe soze laphola. Hluleka udokotela omnyama ukulipholisa. Thula mshana lena kuyona igame abomaluma. Igame aboshaka sihlaba ibeat ngemkhonto. Angifuni ukudlala nengane lento izongifaka ekhona. Ayike sengikhulumile manje. Pendulo, pendulo, I will feed. Yeah. Yeah. Zangi, my father. I get you no more, buddy.
Shit. Shit. Ek shubi.